Itangazo guverinoma y'u Rwanda yasohoye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rivuga ko muri iki gihe isi ihangayikishijwe n'ibibazo by'abimukira, u Rwanda rwongeye gushimangira ubushake bwarwo rutanga umusanzu mu buryo bwose bushoboka ku bireba ibibazo by'abagabo, abagore n'abana bisanze mu gihirahiro cy'ubuhunzi. Rivuga ko aho u Rwanda ruhagaze ku birebana n'abimukira aho baba baturuka hose hashingiye ku mpuhoro ifitiye abavandimwe b'Abanyafurika barimo barohama mu nyanja, bagurishwa ku masoko nk'amatungo cyangwa bakirukanwa mu bihugu bashakagamo ubuhungiro. U Rwanda rwiteguye gufasha uko rushoboye ruhikaze buri wese ugera ku mbibi zarwo ashaka aho aba abyishakiye kandi nta mananiza. Iri tangazo ribeshyuza ibyo ryita ibihuha byasakajwe mu binyamakuru. Guverinoma y'u Rwanda imenyesha ko itigeze na rimwe isinyana na Israel amasezerano mu buryo bw'ibanga yuko ruzakira abimukira b'Abanyafurika. Ku bw'ibyo, guverinoma y'u Rwanda ivuga ko politiki yarwo ku Banyafurika bashaka ubuhungiro bw'igihe gito cyangwa bwa burundu mu bushobozi bwabwo imiryango ifunguye. Hagati ikinyamakuru Haaretz gicapirwa muri Israeli cyanditse ko kuri uyu wa mbere magana y'abimukira bakomoka muri Eritrea biriwe mu myigaragambyo imbere ya ambasade y'u Rwanda muri Israeli baramagana ibyo babwiwe n'ubutegetsi ko bakwiye guhitamo kujyanwa mu Rwanda na Uganda cyangwa bagafunga ubuziraherezo. Umwe mu bategetsi wo muri Israeli yaganiriye n'abimukira 2,886 bafunze ko mu kwezi kumwe bagomba kuba bamaze kugaragaza ko bemera kuva mu gihugu. Yababwiraga ko u Rwanda rwo ruzabakira ariko ku mpapuro yabahaye ntabwo iki gihugu kigaragara nk'aho bazashyikira. Ubuyobozi bushinzwe abimukira buvuga ko buri wese utarasabye ubuhungiro cyangwa utarabwemerewe mu mpera za 2017 agomba kwirukanwa. Umunyayeritrea witwa John uri mu basaba ubuhungiro akaba no mu bateguye imyigaragambyo yagize ati: "Aya masezerano Israel yasinyanye n'u Rwanda ntiyemewe. Ateye isoni kandi ni mabi cyane, nta bintu nk'ibi byigeze bibaho handi. Twiteguye kuguma muri gereza aho kujyayo. Mukihagera naho ntimwahaguma. Nta byangombwa muba mufite, ubwo mufatwa nk'abatemewe n'amategeko. Nta mirimo mwabona kandi n'ururimi ruragoye. Batwara amafaranga yanyu ntimumenye igikurikiraho. Aho gupfurwa urupfu rero duhisemo gufungwa. Nkomoka muri Eritrea, sinahungiye muri Uganda cyangwa mu Rwanda, naje muri Israeli. Kuki dakora ibyo itegetswe kandi yarashyize umukono ku masezerano y'umuryango w'abibumbye arebana no kwakira impunzi?" Mu biganiro basaba ubuhungiro bagiranye n'ubutegetsi bahawe inyandiko igaragaza ko bagomba kwimurirwa mu kindi gihugu cyizewe kandi kizabakira neza kikabemerera kukibamo, bagahabwa ibyangombwa bibahesha imirimo kandi ntibasubizwe mu gihugu bahunze. Ni inyandiko kandi igaragaza ko igihugu kizabakira ari igihugu cyateye imbere cyane mu myaka 10 ishize, gicyura impunzi zacyo kandi cyakira abimukira bava mu bihugu bitandukanye bya Afurika, kandi kwituza riri muri icyo gihugu ryagifashije guteza imbere uburezi, ubuvuzi n'ibikorwa remezo. Leta ya Israel ibabwira ko izabaha ibyangombwa kandi ikabaherekeza. Ivuga kandi kuretse kubishyurira amafaranga y'indege izanaha buri wese $3,500 by'amadolari ya Amerika. Ibabwira ko hari itsinda rizabakira ribereke hoteli bazacumbikamo igihe gito, nyuma ubuyobozi bw'ibanze mu gihugu kizabakira bubahitiremo aho bazatuzwa. Ikinyamakuru Haaretz kivuga ko bavanwe muri Israel bakajyanwa mu Rwanda na Uganda mu myaka yashize, bahamya ko ibi bihugu bitabarinze cyangwa se ngo babibonemo uburenganzira bw'ibanze bituma bajya gushaka ubuhungiro ahandi. Mu mezi birashize, Haaretz yanditse inkuru y'Abanyayeritrea n'Abanyasudani bavanwe muri Israel bajyanwa mu Rwanda nyuma bajya kwaka ubuhungiro mu Budage n'Ubuholandi. Bavugaga ko batari bemerewe kuba mu Rwanda kandi ko nta byangombwa bari bafite. Benshi bavuga ko iyo bageragezaga gushaka ahandi bahungira bafungwaga, bagatotezwa ndetse hakaba n'abicwa. Abahaye ikinyamakuru Haaretz ubuhamya bemeza ko kubwo kutagira ibyangombwa bahozwaga ku nkeke y'uko bazasubizwa mu bihugu bahunze. Bamwe bavuga ko bafungwaga mu buryo bubabaje bageze muri Libya bagerageza kwinjira ku mugabane w'Uburayi baciye mu nyanja, nayo idaha benshi amahirwe yo kuyirenga.